barsis shanessa waan laf bina adami midaase. Hariyonki, nu aminen barsis haares dibi isen diyesina itdiyadda. Nu gammat kamnaaka isen barsis kan chakasa kirten. Gaafiya isen barsis kan odu ishiya hariyon keesen amma jirani teesen ittimteni. Barsis dab, nu ak waanin bina adam akeek fakkaati isat uum, haasettim. Nu akeek fakkaati waaqa qabna, dub tanaafu nu harqam. Dubbin waaqa woshiyet, waanin bina adam dhuke kasa uume, dummaayin dhuke kasa uume raawwat, har isa namsu kasit afuuf. Kan eegiya namsun bina adam jirtu ite. Hariyonki, nu dhiigaaf foon ir jirraay. Nu har jireenna qabna, dub tanaafu dandeenne umriteen himteennaay woo naf keennen duwe harteen unum jirti. Nu akeek fakkaatti waaqa qabna, dub tanaafuun waaqin baren. Dandeenne waa guddiyo kadenne qomaaf qomdhab gaggar uben. Bineesinne waaqumt uume, ammoo bineesin dandee qomaaf qomdhab gaggar hin beeku. Ammoo nu bina adam dandeenne woon qomatiif ta qomiitee gaggar been, amminne dandeenne ta qomatiif ta dharaa ta gulbaan hin been. Dub tanaafu waanin dandee woon nu itaan irra nu hukkum. Waanin nuti eebbismannu dubbii qomaa gulbaan, amma waan nu dubbii qomiiteen gulbaan eebbisaan dargannu.